te wambona anbulisele. Hello my love, dikubule ekutala ngoko ndisendleleni ndiyobona udali. Dimkubule ote wambona anbulisele. Hello my love, dikubule ekutala ngoko ndisendleleni ndiyobona udali. Dimkubule
kumbule 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 dali kumbule kumbule.
Ndisendleleni ndiyobona udali, ndimkhumbule.